VOA
Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata kabega jimaatat galgala keessa saalama walakka galgala saasadit meter bandi digdemilama digdemishani sundumi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajal kaba fagof dioda radio internet satellite nail sati facebook idan kanin saganta genyor do fajir tan dagge fato ta genya jalla tamo akamol tan kamisa sadasa kuda sagal barakumala maf digdama kalakop etiopia timmo sadasa kudan barakumala maf kuda sadi kesume san kesana ran ne modan diti namoni abaton gocha badira wachuf turan jedamani shakkaman to atamani dimisani qorata majira jeda commissioning policy federal etiopia kannin magala makalef nanno shejira tallemi wonertra waransa tigrai ret lebse mejira murmudan arayri rabani jiran uganda ke set filanno batya majji ke segege semuf dulina filadda ka gege semajiru yoto party le murmito tagaru sababa qajel famo frat tisa covid kuda sagalitin kankay duliche gege sun akrakisati taydubatu kannin if kabrod af agat murasa ganta kenya tun walin turajen na dagge fato ta kenya producer in tamsa sarra fasil gabayyo tamsa internet if media wasuma ka inde situ motigist gameti oduf garatu jubetan sindabars
atamoltan dagge fato ta kenya odun galgala kanaf qamnu kuno baqattoni lanno tigray kannin kuma soddoma oltan gar sudan itti baqachu sani dubbihiman unhcr ba barbarak beksesaniru balak VOA fakkaib sanit guya guya tlakobse baqatota ga masitya ani attan heddu yota kunis kuma afri olta u ibsan dubartota ijolef ironni waran sananno sana rasa jiru jala esa kajran yota kunis rakkona moma gudda dakqabsi se jaran dubbiman kuna kajdanit lolli akuma hammata demen baqattonit dabala gar sudanit ya uttifufu ethiopia af nagenye kadufu barban nakanaf garein martinu dubbi fol barbadu di sani jrenye sibilotaf kabaja akka qabatan unhcr waamicha dabarse rajadan lammi won ertra maqalef nanno shejratan warans ummata tigray rat labsame jedan mormuf hirira mormi gege saniru lammi won ertra heddun dilbata darbe woltajit bawudan mormi sani dagese sun gaba samera alam fisahatu gaba se jallanne dies
lamwon etra kun adanno leda gese saturan kesa walwaransi kun kankenya miti walwaransi kun ummata etra bakambu ummanne etra du lawarana kanani morma isaias kenya miti fi kanen broke satargam lamwon etra hirira kanak inde san kesa tokko isaias mabrahatu vof kayo hirira kana ipseture
አብዱል ኩልቲ ሀገር ዝን ጸቀን ማበመር ስፈስደም የለን ቢዝብል ቴማይና በግሽናዮ ንሱካን ታዩ ነቲ
ዳንጋ ቢዮቲ ለሜኒ ረቲ ኢሊሊ ቢትምሱ መለ ዲኪ ዳንጋለው ሂንጅሩ ከጀ ኩኒስ ሐለከ ሰጅሩ ጨለቅሳ ሰበቢንሳስ ኡመተ ትግራይ ረክ ወረራ ትጋፈተመን ቀምነቱ ገገ ፈማጅራ ኑቲ ለሚወን ኤርትራ ታኔ ትግራይ ጋዲሰን ውፍታቴ ቦምቢ ሮብሰሙሞ ኑስ ኢሳኒን ቅጤ ዋኑ ሚዱፍ rakko kana walduka dura dabata jirra jedan hiriri lammi wan ertra makale ke satigagge san kana rattis dubartoni ertra hangito kottirma tani kajiran yotau sanke sa qasana thaila mariam akajette galka naga dabne ertra ke sabane lammi ertra biyo fisa ettintol as dufnes naga haqar ganna jenne asittis nargan haq abar bachan hirira kanaf bae wal waranses imfedu jette tigraif ertrano bolota lamanu afan tigre dubbat motumman ertras te kan tigray walio jinjirachu fojjechu male gar wal waransat senun sirrimiti jette jirt lamiwan ertra hirira kanegagge sani boda ipsa kan basa yotaw igar jomun deggerso gochu sani alam fisaha maqale raga baser
motumman ethiopia ho ganonne iwahat yakatte dabararra ufusachudan akkar kakennatan gafate jira qoranno labsero muddama kabeksiset ho ganonne iwahat fitinsa maikadra kad enya dabalate yakawan heddo jechu sanin himate gochu sani sanaf akkatte gafataman ille ibse jira ho ganan warana wali gala general branu jula tuta odufibsa kennani ho ganota iwahati farka kennatani murtit triachu male malli kabroon in jiru jedhan General Birhaanuu Juulaa kan Iwahaat lola sana keessatti loltoonni Eertiraa fi Sudaan hirmaataniiru jedhe himannaa hundeen qabaanne jechuun fudhatama dhabsiisan. Jeneraalichitti dabaluudhaan Iwahaat waliin duula lolaa geggeeffamu keessatti raayyaan ittisa biyyaa dandeettii isaa guutuu in gargaaramne jedhan. Shiree dabalate naannoleen adda addaa to'annaa jala ooluu isaallee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisaniiru. Jeneraal Birhaanuun itti dabaluudhaan Iwahaatiif deeggarsa meeshaa waraanaaf dippiloomaasummaa arguuf yaalaa jiru jechuudhaan hoogganaa jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Teewoodiroos Adaanoomiin illee qeeqanii jiru jedha Masfinaa Raaqee gabaasa ergeen. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pirezidentummaa Ameerikaa filataman Joo Baayden kaleessa hojjettoota eegumsa fayyaa waliin marii gaggeessaniin bulchiinsi Tiraamp adeemsa yeroo cehumsaa ugguruu hin dhaabu taanaan biyyattiin gareen isaanii weerara kanatti duuluuf karoorsuuf torbanneen yookaan baatilee booda tafuu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Gabaasaa paatsii Widaakswaaraa namoota dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoobsi namoota vaayirasii COVID-19 qabamanii miliyoona 11 caalaa innaa jiru kanatti ka pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi filataman Joo Baayden kan aga ammaatti injifatamuu isaanii sirnaan hin beeksisiin jiran pirezidaant Tiraamp odeeffannoo waa'ee dhukkubichaa isaaniif qooduu dabalatee cehumsa aangoo miijawaa yoo hin taasisne gama vaayirasichatti fala barbaaduutiin boodatti harkifachuun akka jiraatu akeekkachiisan.
There's a whole lot of things that are we just don't have available to us, which unless it's made available soon, we're going to be behind by.
Kan nuti akka argannu hin taasisamin waan baay'eetu jira. Wantoota barbaachisan kana yoo amma dafneen arganne abdii guguddoo fuuldura keenya jiran ka kaampaaniileen dawaa lama talaaliiwwan 100 keessaa harka 95 vaayirasichattisuu danda'aniin as ba'aa jiran ilaalchisee wanna barbaachisu qindeessuu fi karoora baafachuu irratti torbanoota yookaan immoo baatileen boodatti harkifachuu ni malaa jedhan Baayden. Sagantaa virchuwaal yookaan karaa marsaa intarneetii kaleessa geggeessame irratti yaada ogeeyyii fayyaa adda durummaan vaayirasicha hanqisuu irratti hojjetaa jiran irraa dhiyaate dhaggeeffatanii jiran Baayden. Jalqaba baatii kanaarras yoo cehumsa aangoo pirezidaantummaa ka boodatti harkifatu ta'e lammiiwwan Ameerikaa daran akka dhukkubichaan duumalan akeekkachiisanii turan. Bulchiisi pirezidaant Tiraamp immoo gama isaatiin eega kaampaaniileen faarmaasii lama moodemaa fi faayizer bayiin qorannaa isaanii jalqabaa akka agarsiisutti tallaaliiwwan isaan argatan 90% ka vaayirasicha nama qabuurraa ittisu ta'uu gabaasanii booda akka tallaaliiwwan sana argateetti dhaadhessaa jira. Ministeerri fayyaa kan Yuunaayitid Isteets Aleks Haazer waa'ee tallaaliiwwan kana innaa ibsan.
By the end of December, we expect to have about 40 million doses of these two vaccines available for distribution.
Xumura baatii muddeetti tallaaliiwwan kun kan namoota gara 40,000,000 ga'u raabsamuuf qophii ta'u. Akka FDA yookaan bulchiisa dawaa ka federaalaarraa eeyyamametti lammiiwwan Ameerikaa hunda caalaa vaayirasichaaf saaxilamoo ta'an gara 20,000,000 tallaaluudhaaf ni ga'aa jechuudha jedhan. Talaaliin vaayirasichaa argamuun kan nama jajjabeessu ta'eeyyuu filatamaan pirezidaantummaa Joo Baayden baatee amajjii keessa eega kakatanii aangoo fudhatanii booda gama tallaalichi uummataan ga'uutiin hojiiwwan ciccimoon akka isaan eeggatan dubbataa jiru xiinxaltoonni.
Ardiin Afrikaa sababa maatiin walitti qabamu bakka hojiitti namoonni waan wal arganiif akkasumas walga'iin filannoo waliin wal qabate geggeessamaa waan jiruuf jecha namoonni COVID-19 qabaman 2,000,000+ ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Waltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa kan Afrikaa ardiin biyyoota 52 qabdu kun lakkoobsa kana kagalmeessite 7 kana ture jedhee jira. Hanga kamisaardhaatti Afrikaa keessaa namoonni 48,408 du'aniiru. WHO'tti daayireektara naannoo kan ta'an Matshidiso Moeti akka jedhanitti uummati xiqqoo of dagateera ugura kaa'ames kabajuu dhabeera jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbatoonni tokko tokko ergama dhaabbata isaaniitii ala gocha hawaasa biyyattiif yaaddessaa ta'etti hirmaachaa jiru jechuun kan ibsa baase koomishiniin poolisii federaalaa Itiyoophiyaa namoonniif dhaabbatoonni gocha badii raawwachuuf turan jedhamuudhaan shakkaman to'atamanii dhimmi isaanii qoratamaa jira jedha. Dubbiimaan koomishinii poolisii federaalaa Itiyoophiyaa obbo Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gareen badii raawwachuuf deemu meeshaalee waraanaa seeraalaa daandii irratti gatuu eegaleera. Kanaaf hawaasni of eeggannoo cimsuu qabaa jedhan ጻይዳም ጦቱ ፍንፍንደራ ገባሲ
ጉዮታ ኩደሸን ደርበኒቲ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ፌደራላፊ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ፍንፍኔ ወልተውዳን ሰከተንሰ ማጋላ ፍንፍኔ ከሰጥታይሰኒን ነሞኒ ነገኛ በየቲ ቦርሱዳፍ ሶቹ አትራን ዲፕሎማፍ ሰደተሚ ቶርባ ተአኑ ጀለ ኦሉሳኒ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ፌደራላ ኢብሴራ ኤሩ ሐዋስኒ ከነፊ ሰከተንሰ ፖሊሲን ገገፈሜን ሚሻሌ ወራና ሄዱን ኦሶባዲን ከቀቀብሲሲን ተአተመኒሩ ጀቹን ዱብሂማን ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ኦብጄላን አብዲ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ሂማኔሩም
የሮማ ከረከሽቲ ደሬኒ ወሃል ሎለ ቢየረቲ በነከነራ ካንካኤ ፖሊሲን ፌደራላ ጥስተይ ፖሊሲን አከብያት ሁንዲዛው ሊገሌ አቆም መተረቲ ረፖ ወሂንገኔ ኦፕሬሽን ያደረጋ ከዚህ ትይረጭራ ኮፒ ዱርሳ ሆቹራን እንደውም ደቲ ፖሊሲ ናኑ ሁንዳው ጂን ወሪት ግንዳውዳን ፖሊሲ ፌደራላ ኩጂ ባዬ ቁአቀም ራወቻ ጅሬቹ ከነረት ፈከና ቢፈረኔ አማ ፖሊሲ ፌደራላ ዲ ፈንቹን ፍኔ ወሊን ተውዳን ሜሻሌ ወራና አደዳ ከመተ ሚዱዳ ኮፓን ባዬ ሳ ቀበኒ ተዋሉ ጀለውቸን ይጅራ ከነከሳ ሜሻ ወራና ኮመቶ ኮፊ ሶዶ ሚላማ ሹጉቲ ያዳዳ ዲበቶኮ ሶዶሚቶኮ ጥይቲ ያዳዳ ኩማፉርተሚ ጃፊ ሶዶሚሰገን ቦምቢ አዳዳ ኩዳፉር ፈንጂቶኮ ጂፒኤስ ሸን መነጽሪ ድሬ ወራና ከንትፈየተመን ሰዴ ካቴና ሸን ካዝና ክላሺ ሸንተሚ ሸን ከኒን ከንሻን ስላይ ትፈየተሙ በርባተኒፊ አናን አለትሞ ሜሻሌ ቴሌኮሙኒኬሽኒ ካኒ ወልቁነምቲ ዳፍሻን ኢንደለጉ ቁጥይፈተን ገረኩመ ተቆፊ ዲበሰዲ ሶዶሚ ሰገሊ ታንኪ ንከንቲ ዝቁተሙ ካምብራ ድምጽ ማፈኛ ሽጉጥ ይረጥ ይገቴ ካሰገሌ ነከንደጋም ሊጎሩ ከነ ኪዳሙ የቹ አከሰገሌ ሽጉጥ እንደገፈን ኮን ሁንዲሳ ከቆባይፊ ኡመተ ከንደረት ባላገይ ሱራ ካሪሳን ኢትቆፓን ፖሊሲን ፌደራላቲቭ ፖሊሲን ፍንፍኔ ወልጣኒ ካነተዋተኒ ይረኒ
ጎቸበዲፊ ነጋብየቲ ቦርሱዳፍ አዴምሰ ጎደሜኬ ሰቲ ዳብሌን ኑንፋ ኤርገመቀበተኒ ሁንዴ ፈማን ጭናት ዲሱን ሂርማና ታይሰን ጅራቹስ ኦቦጄላን ኢፕሰኒሮ
ዳብሌ ገቴ ካዩ ሻኒቲ ናለባሃኒ ያካደዳቲፊ በዲ አተዳው መተረቲ በዲ ጌሱራ ዶክሳራን ሶቹ አንይበትሌ ኤሩ መተራፉዳቹዳን ይረጋሁዳን ሜሻውራና አተዳ ሜሻሌ ወልቁንምቲ አተዳ ቀቡዳን ተዋኑ ጀለውቼ ይርቹዳ
ዳብሌን ኩኔኙ ፈሜ
ዳብሌን ኩኔ ፈከና ፈማ ኮ ሶ ኮንስትራክሽን ኢንጂራ ወጋገን ባንክ ኢንጂራ ከምብራሌ አፉር ካን ፈከና ፈማ ኤዶ ወራ ኤጀንሲ ኡንፋ ሞቱ መራ የመፍቀቴ ትኒኒታ ዳብሌ አተዳ ከሞቱ ማቲፍ ካን ደውፋ ኤሩ ካምፓኒ ወን አተዳ ኤገንጂሩ ጀረ ረትሌ አረ ፍራፉሪ አከጭፋማን አኮጂ ዳባን ጎዳሜ ጅሬቹ ኩኒኒስ ማሊኒ ወንዲሳን ኩን ጎዳሜ ባንክ ማኤ ጋንሰን ዴቪሰኒ አልካን ኩማዘራ ፈቻን ከብራ ዘራስ ንቻ ሜሻ ወራና ከቲከነ ምኩረተኒ ወረበደ አመለ ሂደኑ ኢሳን ኩን ወልቁነምቲን ኢሳኒ ገሬ ዶሃት ከነ ወጂን ቀበን ቺማ ዋንተ ኤቪ ኢሳን ዋን ሆገነመኒ ፍጋቴ ኢሰራ ተልኮ ፍረተኒ ዋን ሶጫቱረኒ ሪከርድ ያደዳ ዋን ቀብኑ ፍሉቲ ከናፉ ተርካን ፊጀረበት ብለኔ ነቹ ከናን አለት መለቀ ባቄ ሶቾ ወር ገርቴ ኢቲስ ሶቾ ስኔቲኒ ንገርጋራን አከረኮም በቃደዳ ዲቲ ቡኩን ከንገርጋራን ከኒኒስ ተበለሜ ኩኒኒስ ቀበሜ ይነቹራ
ነሞኒ ፊድ አብሌን የካ ነገኝ ቦርሱዳፍ ኮፒ ታይሳ ትረንጀቹዳን ሸከመኒስ አዴምስ ሴራቲን ኢሚኢሳኒ ኢላላማ ከጅሩ ከንብሰን ኦቦጄላን ሐዋስኒ ረኮን ነገኛ አከሂሙደኔፍ ሲአይናን ናኖ ኢሳፊ ኦፊሳ ኤጉ ቀባጅረን
ዲፕሎማ ፍሰት ከሚቶር ወካንታኒ ካን ካንቷኖ ጀለ ኦለኒ ኮረናኒ ካይረት ገልሜ ትበነሜ ትሪን ኮረተማ ካጅረንጅሩ ካናፉ ነሞ ተከኒ ሴረት ዲሰኒ ሴረት ካላኒ አካታ ሴር ይሩ ኢትጋፈ ተሙጀቹ ረካዮ ኢሳኒ ዲናልባኒ ወነ ካናዋን ኢሳኒ ነየምኒ ቀበተኒ ዋን አርገመኒ ተርካንፊኒ ፉረተሙ ተርካንፊ ሴራቲ አካታ ሴር ይሩ ነሞ ኢትጋፈ ተመይቹ ቢየፈነ ከይሰት ነምኒ ተኩዩ ካንሴራ ወልተ እንጅሩ አካታ ሴር ይሩ ነምኒ መርጥሶቹ ቀበስ የሮ ማከነ ከይሰት ኡመኒ ኬን የሮ ሁንደ ጫላ ፖሊሲ ወን ኬን ከን ፍቅናኑ ሳተው ከን ፌደራላ ሳተው ጀሮ ጂን ጣኒ ፈርካ ፈርካ ወሊን ጣኒ ትኒን አካ ናኖ ሁንደ ረቲ አከን ረኮንት ኩን ኡመምነ ነምን ሁንዱ ቢየ ከነገረ ነጋ ነጋቹ ትቼ ይሱ ትረጃ ነጋ ከይሳ ይወንድ መርቱ ካርገም ወኒ አላባኒ ከን ዴቢያን ዮ ነጋን ጅራት ካናፉ ነጋ ረክ ነምን ሁንድኑ ነጋውፊ መታውፊ ረቀበ እገቹ ቀባ
ትበና መጋላ ፍንፍኔ ከሰቲ ሜሻሌ ወራና በከኮሲን እትኩፈሙፊ ዳንዲ ጭናት በከበከቲ ቡአኒ አርጋማጅራ ያጭቹን ከንብሰን ኦቦጄላን
Torban darbe keessa boombiin bakka kosiin kuufamutti gatame tokko dhohe miidhaa qaamaa nama tokko irratti qaqqabsiisuusaa yaadachiisanii ammallee meeshaalee waraanaa kana namoonni seeraan ala qabatanii turan baasanii gataa jiru. Kanaaf hawaasni magaalattii daa'imman isaa sirnaan akka to'atuu fi meeshaalee waraanaa yoo argan ammoo eeruu poolisiidhaaf kennuun dirqamaa jedhan. Namoonni hedduun maraatu fakkaachuun akkasumas namoota kadhatan fakkaachuudhaan daandii cinaa fi manneen amantii jalatti taa'anii gocha badii raawwachuudhaaf bobbo'an hedduun poolisiidhaan to'atamaniiru. Ammas eeruun hawaasaa cimee itti fufuu qabaa jechuun obbo Jeelaan Abdii hubachiisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Keeniyaan muddee bara 2021 waraqaa eenyummaa haarawa lammiilee biyyattiif akka kennitu beeksiste. Waajjirri ministeera dhimma keessoo biyyattii waraqaan eenyummaa haaraan qophaa'e kun kan addaa ta'uu dubbate innamma lammiileen biyyattii harkaa qaban bara 2022 fudhatama kadhabu ta'uu beeksisee jira. Galmoo Daawwittu Nairoobii irraa gabaase.
Waajjirri dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa waraqaa eenyummaa lammiileen biyyattii amma dhimmatti ba'an muddee bara 2021 haaraadhaan akka bakka buusuuf jiru beekise. Waraqaan eenyummaa haarawa hudumaa kaardii jedhamu kun gosti isaa adda akka ta'ee fi tajaajila lammiileen biyyattii mootummaa irraa argatan saffisaan kennuufis filatamaa ta'uu Fred Matiangi ministeerri dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa himanii jiru.
Huduma card, it means a service card. It's the card that you're going to use to get services wherever you go in the country.
Matiangina Kazir, Huduma kaardiin waraqaa ittiin tajaajila argatani. Namni tokko bakkaa bakkatti yoo socho'u waraqaa inni tajaajila ittiin argatudha. Yaada kanas ka burqisiisee pirezidaantii Keeniyaati. Pirezidaantiin Keeniyaa bara 2013 jalqabee yoo lammiileen biyya kanaa tajaajila gaarii walabaan akka argatan barbaadame kuusaa odeeffannoo biyyaalessaa qopheessuun akka barbaachisu himaa turan. Odeeffannoon nama dhuunfaa bakka maratti salphaan akka argamuu danda'uuf. Egaa ammoo waraqaa eenyummaa kanaan odeeffannoon nama tokko marti bakka tokkotti kuufamaa jechuudha. Kanaaf waraqaan qophaa'u kun waa'ee lammii tokko odeeffannoo sirrii kan ofirraa qabudha. Fedhiin pirezidaantii fi mootummaa isaanii akka fiixaan ba'uuf kun qophaa'e. Waraqaan kun tajaajila lammiin tokko mootummaa irraa argatus ni fooyyessa jechuun dubbatu. Maatiyaangeen Keeniyaan waraqaa eenyummaa haarawa kana lammiilee biyyattiitiif kennuuf galmee kan jalqabde bara darbe yoo ta'u haga yoonaas keeniyaanonni miiliyoona 37 ol galmaa'u waajjirri dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa beeksisee jira. Mr. Maatiyaangeen yoo haala waraqaa eenyummaa haarawa kennamu kanaa dubbatanii waraqaan eenyummaa kun odeeffannoo waraqaa dhalootaa, lakkoofsa gibiraa, waraqaa eeyyama konkolaachisaa fi odeeffannoo inshuraansii fayyaa mara kan ofirratti qabudha jedhan. Warri seera kabachiisus waraqaa eenyummaa kana battalaan kan dhugaa yookiin kan sobaa ta'uu isaa adda baasuuf salphaa waan ta'ee fi waraqaan eenyummaa kun waan hedduuf fayyada jechuun dhaadhessu. Haa ta'u malee warri mirga dhala namaaf falmu mootummaan odeeffannoo lammiilee kana seeraan ala guure darbees odeeffannoon nama tokko yoo tasaa harka warra badaa seene rakkoo fiduu mala jechuun qeequ. James Mcheru ministeerri Information Communication Technology Keeniyaa garuu kanaaf wanti nama yaaddessu hin jiru jedha.
Leo sahi tuko na data commissioner. Data commissioner naitwa Immaculate Kasait. Monday she was sworn in and so Kenya has a data commissioner. Kusema sasa all your information is protected.
Akazira Mcheru arra hangawi commissioner odeeffannoo muudamee jira. Immaculate Kasait ergama kanaaf muudamtee gara hojiitti seenteerti. Kanaaf odeeffannoon keessan marti kan eegameedha jechuun dubbate. Mr. Mucheeruun dabalee namni takka odeeffannoo nama kaan argachuu kan danda'u ajaja mana murtiitiin qofaa waan ta'eef dhimmi kun kan nama yaaddessu miti jedhe. Waraqaan eenyummaa hudumaa kaard lammiilee Keeniyaatti dabalata lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiraatanii fi baqattoota Keeniyaa jiraataniifis ni kennamaa jedha mootummaan Keeniyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuugaandaa keessatti filannoo baatee amajji keessa geggeessamuuf duullina filadhaa geggeessamaa jira. Garuu sababaa qajeelfama ofirraa ittisa COVID-19 kan ka'e duulicha geggeessuun akka rakkootti ta'e dubbatu paartiileen mormitootaa. Gabaasaa Limaa Tumaanii jaalalleetu dhiyeessa.
Filannoo waliigalaa Ugaandaa keessatti amajjii 14 fuullee keenyaa gaggeeffamu dursee duulli filmaataa gaggeeffamaa jira. Weerarri vaayirasii koroonaa kan jirus hin fakkaatu. Kanneen hiriira ba'an walirraa fageenya keessan eegaa funyaaniif afaan keessan aguugaa waamicha jedhu dhaga'uu didan.
kaadi mamtoni presidentu maaf dorgoman u manni fachayna virusi korona akkati su akkasumas duula kanaf gagge famu akka hogananif angawonni filmata gafatani jiru. Dubbihimaan komishina filanno Paul Bukenya akka jedanit.
Your first statement would be to the people, well, please put on your masks. If you don't put on your mask.
Jechi jalqaba ummataaf ibsitu. Maaloo aguuggii afaanii funyaanii gargaaramaa yoo kan angootan ta'e an isinittin dubbadhu kan jedhu ta'uu qaba. Maaloo walirraa fageenya keessan eegaa kana gochuun dandeessanii walirraa fageenya keessan eeguu qabdan jechuu qabu jedhaniiru. Ugaandaan namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 16,000 caalaa fi kanneen dhukkuba kanaan du'an yoo xiqqaate 150 qabdi. Ugaandaa gama kaabaa keessatti duulana filadhaa gaggeeffamu irratti pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni kaadhimamtoonni filmaataa duula gaggeessan keessatti walirraa fageenya uummataa eeguu qabu jedhan garuu ofii isaanii duula gaggeessan kanarratti uummata hedduutu tuucha'ee argame.
So this bankrupt said,
don't worry, kuyatame.
Of calling people together in such a dangerous time is criminal.
Yeroo balaamaa kanatti uummata walitti waamu yakka. Kanaaf namoota kana godhan waliin dubbachaa jirraa jedhan. Garuu waa'een nageenyaa warra mormituu irratti qiyyaafachuu mala. Namoota paartii mormituu deeggaruun ba'an poolisiin haala hokkaraan guutameen addaan facaasaa jira. Gamkaaneen immoo hiriirri paartii biyya bulchaa jiruuf ba'amu immoo walaba ta'anii kan gaggeessan fakkaata. Robert Kuyagulanyi hoogganaa paartii National Unity Platform jedhamu yoo ta'an maqaa weellisaa Baabii Waayin jedhamuun beekamu jijjiirama demokiraatawaan argamuu qabaa jedhu. Ummanni Baabii Waayin arguusaaf gammadu kun akka kanatti isaan dhaadachuun waan baratamedha. Paartii kanaaf dubbi himaa akka ta'an Joel Senyooni akka jedhanitti deeggartoonni isaanii hundumtuu walirraa fageenya akka qabaatan akkasumas afaanii funyaan isaanii akka haguugan gochuun paartii kanaaf rakkisaadha.
These people that wait for us, you know, on the roadsides and so on, what do you do about them? These are Ugandans who are hungry.
Ummanni kun daandii cinaa fi iddoo kanneen fafakkaatan dhaabatee nu eega. Kanaaf maal gochuu dandeenya? Isaan kun lammiiwwan Ugaandaa kanneen jijjiirama dheebotan yeroo daandii cina dhaabbatanii fi harka ofii raasan gama kaaniin immoo yakka hojjetaniin qaban jedhan. Paartiin Ugaandaa bulchaa jiru wiixata darbe ibsa baaseen miseensonni paartii guutummaa biyyattii keessatti hiriira gaggeessan poolisiin akka addaan facaasuuf qajeelfamni kennamee jira. Kaadhimamtoonni filmaataa hanga amajjii 12 qofa duulana filadhaa gaggeessuu danda'u. Kunis filannoon gaggeeffamuuf hanga guyyaan 2 hafuutti jechuudha.
Yeroo lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'ee dabalaa jirutti kasila vaayirasichaan baay'ee miidhamti jedhamtee tilmaamamte ardii Afrikaa keessatti agi lakkoofsichi dabale xiqqaadha. Miseensa gurmuu hojii dhimma vaayirasii kan White House Dr. Anthony Fauci fi daayirektara waaltaa to'annaa fi ittisa dhukkubootaa Dr. John Nkengasong dabale ogeeyyiin fayyaa dhukkuba daddabraa kanarraa naannoleen addunyaa adda addaa maal akka barate torban kana keessa walga'anii mari'achuuf jiran gabaasaanii Paul Johannesburg irraa ergite jaalalleetu dhiyeessa.
Masriin yeroo jalqabaaf nama vaayirasii koroonaan qabame qabaachuu ishee baatii guraan ala keessa bartee aangawoonni eegumsa fayyaa uummataa kan Afrikaa gara tarkaanfii fudhachuutti qajeelan. Torban tokko booda kan biyyoota 55 miseensummaan qabatee jiru gamtaa Afrikaarraa hayyoonni Finfinnee keessatti walga'uun karoora qaban dhiyeessan. Baatii 9 booda hoogganaan tajaajila fayyaa kan sadarkaa olaanaa deebiin qindoominaan kenname weerara dhukkuba aardii Afrikaa keessaa hamaadha jedhame koroonaa irraa lubbuu namootaa oolchuu danda'eera. Afrikaa keessatti dhukkuba COVID-19 kan qabaman 1,000,000 yoo ta'an kunis isa silaa ni dhaqqaba jedhame irra xiqqaadha. Dr. John Nkengasong waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaaf daayirektara ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerara vaayirasii koroonaa kana ittisu aardiin Afrikaa akka danda'u mirkaneessinee jedhan.
The key in a fine leadership of the continent very early on in February has been a very critical factor in
Mijon hogganota ardi Africa dursine baati guran alakes tokumman akka karor fatangochu kenyatu virusin corona akka himfacane tisur rattigargare baati bitote sajal qabatti itu wan hunduma hinchufne tae fakenyaf akka Africa kibakan guyala malamatti lakosina mota dukuba kanan qabamani ni dabala ture wanni Afrika kibba mudate akkanatti fakkatutti werara sahamaad aajedaniru Dr. Kenga Song akadubbatanit dukubi kun michumman rattojjechun murteessa akkate agarsiisejira waltaun qindaani ojjechun facayna virusi corona to achuf barbaachisaade jedan dabbata biyolessa United States kan dukubota allergy dariqa kan hogganan Anthony Fauci kan werara virusi corona akkahamaatti miidam United States jedan with atadar be conference gama video ngagge fame kan hayota egum safayya ratti kan dubbatan fauchin virusi kana ittisuf qabtileshanan hordofamu qaban tarresan afani funyana gugu wolira fagenya metra lama qabachu lafanamni walitti qabame rafagachu mana keset walitti qabamu manna alatti gochufi yero yero tarka dikachu akkate dubbatan
if those 5 public health measures were adhered to universally and consistently over the country it is clear
qabtile shanan kana hojir olchun kunis sadarka dunya takasumas biyota kesatti hala dabatan hojir ollan akuma mutanno darban kan biyota ra argannetti itu biya kenya kesatti hojir olchine ratay werari ero amma akkan dabale kan hinarginu turre jedani Kutale United States hanga tokko keessat hogganoonni siyaasaa tarkaanfilee kana fudhatanii jiru. Kutale kanneen biroo keessatti immoo barbaachisummaan aguuggii fuulaaf funyaanii yookaan maaskii falmiin uumamuun akkasumas uggurri kaa'ame dinagdee miidha jechuun didan. Faawuchiin akka jedhanitti dhumi falmii fi diddaa kana guutummaa United States keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 akka hammaatu godhee jedhaniiru.
Around June 19th, we had the beginning of a resurgence of cases due to the attempts to so-called reopen the economy.
Garawat abajji kudasagalit di nagdefi biyatti debifne ban najedan yero sanatti werarikun redebe kawegale qajel famni hordofamu qabus akuma kutale biyatti adda adda ture sana boda werarri debe kawun namonni gara kuma torbata mataan dukuba covidin qabaman Sambod lakkoofsi kun gara 40,000 gadi bu'e yeroo hanga tokkoof amma giddugaleessaan 86 ol guddateera kunis ka torban tokko giddugaleessaan yoo ilaalleedha jedhan mee 80,000 jen baatii keessa jirru sadaas gaafa 4 guyyaa tokkotti nama 100,000 qabamee jedhan faawuchin Yuunivarsiitiin Jaan Hapkins akka jedhutti Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa namoota COVID-19 qabaman miliyoona 11 caalaa akkasumas lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan dhumanii 200,050 ga'ee jira. Gama biraan waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaarraa Dr. Kenga Song akka jedhanitti hoogganoonni Afrikaa weerarri marsaa biraa dhufuu waan maluuf jecha tarkaanfiin vaayirasicha ittisuu akka barbaachisu dhiibbaa gochaa jiran kunis keessumaa Aljeeriyaa, Tuuniziyaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa keessatti jedhu.
There's a tale, a very worrying tale is beginning to emerge and we are recording now about 10,000 cases per day.
Waan akka yaaddessaa ta'etu mul'achuu jalqabe yeroo amma guyyaatti namoota vaayirasii koronaan qabaman 10,000 galmeessina yoo waan tokko hojjetamu ta'e. Ammas ta'ee booda weerarri marsaa lammataa nu mudachuu malaa jedhaniiru. Namoonni Afrikaa qaamaan otoo hin taane yaadaan tokko taanaan ardittiin vaayirasii kana injifachuu akka dandeessu addunyaatti agarsiisuuf jirraa jedhu Dr. Kenga Song.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa gargara keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasaniitti. Meetir baandii 22 yookaan kiiloherzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloherzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloherzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebinaa